Remy 69, listen to the rant tone. Yo, freestyle, fashion is style. Ntan di se kwata bairo. Ndiyo monster, rapstar, laster. Batimbe timbebu uliku poster. Mkuba ninga chikola cha Jamaica. Wena kufu wanga webika. Tuliba zenye fe, yeah. Tuliba zenye forever. Tuliba zenye fe, yeah. Tuliba zenye forever, yeah. Tuliba zenye. Chikute wansine wa guru. Guno simu za nyoduru. Labayo waku wenduru fresh. Tukazine wakane mchivira. Kazine burunji nga wakirira. Water implants nga wafikirira. Yeah. Nga wafikirira. Yeah. Akazine deku right. Nga tayamba the night. Tukazine up tonight. Yeah. True ways is title matter. Fresh talent yeli mada. Tuliba zini kisivu kakampala. Akazino burunji ya ona mama. Lava yo walova. Tunula wanso netegeleze. Chila vikoru miwe sekere. Te wana ye maso oine geregeze. Yeah. Motuzi na no one can curse. Eno mwana chili uwas. Tuliba tomu chikiri aikiras. Fete tuvera buras. Yeah. Tuliba zini fe. Yeah. Tuliba zenye forever. Tuliba zenye fe. Yeah. Tuliba zenye forever. Paulo Cafelo forever. Mose radio forever. Ama ni basude na ye forever. Mpola mpola ngo kazina. Tewete gango kazina. Yeah. Akazina kali simple. Akazina mchisengo ba modiro. Yeah. Akazina kali simple. Akazina ila mchisengo ba modiro. Yeah. Tuliba zenye fe. Yeah. Tuliba zenye forever. Tuliba zenye fe. Yeah. Tuliba zenye forever. True stylos. Remy 69. Yeah. Tuliba zenye fe. Yeah. Tuliba zenye forever. Tuliba zenye fe. Yeah. Tuliba zenye forever. Remy 69. Pentagon.